Exodus 4, verse 1. UMose waphendula wathi, kepha bheka, abayukholwa yimi, bangalaleli izwi lami ngokuba bayakusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwe. Verse 2. Wayesethi kuyoJehova, kuyini lokho kusesandleni sakho na? Wathi, yinduku. Verse 3. Khona wathi, phonse phansi. Wayeseyiphonsa phansi, yaphenduka inyoka, uMose wayibalekela. Verse 4. Wayesethi uJehova kuMose, yelula isandla sakho ibambe ngumsila. Wayeselula isandla sakhe wayibamba, yaphenduka induku esandleni sakhe. Verse 5. Ukuba bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu bawoyise uNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe, ubonakele kuwe. Verse 6. UJehova wathi futhi kuye, faka isandla sakhe esifubeni sakho. Wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe, lapho esesikhipha bheka isandla sakhe, sasinochoko sinjengeqhwa. Verse 7. Wayesethi kuye, buyisela isandla sakhe esifubeni sakho. Wayesesibuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe, kuthe esikhipha esifubeni sakhe bheka, sasiphendukile sinjengenyama yakhe. Verse 8. Kuyakuthi uma bengayukholwa nguwe bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, bakukholwa izwi lesibonakaliso sasemuva. Verse 9. Kuzakuthi ke uma bengayukukholwa naye lezibonakaliso ezimbili bengalaleli izwi lakho, uyakukha amanzi omfula uwathele emhlabathini omileyo, amanzi owakha emfuleni akuphenduka igazi emhlabathini omileyo. Verse 10. UMose wayesethi kuJehova, Nkosi, angizange ngibe ngumuntu oyiqaphuqaphu nakuqala namanje lapho usukhulumile encekwini yakho, ngoba umlomo wami unzima unamalimu. Verse 11. UJehova wayesethi kuye, ngubani owenzile umlomo womuntu na? Ngubani owenza isimungulo nesithule nobonayo nempumputhe na? Akusimina uJehova na? Verse 12. Ngalokho hamba, ngizakuba nomlomo wakho, ngikufundise lokho ozakukhuluma. Verse 13. Kepha wathi, oh Nkosi, ake uthume ngesandla salowo ozakumthuma. Verse 14. Dukuthela kaJehova yamvusela uMose wathi, akakho mfowenu u-Aroni umLevi na? Ngiyazi ukuthi ukhuluma kahle yena, futhi bheka uyaphuma ukuhlangabeza, nalapho ekubona uyakuthokoza enhliziyweni yakhe. Verse 15. Uyakukhuluma kuye ufaka amazwi emlonyeni wakhe, ngizakuba nomlomo wakho nomlomo wakhe, nginifundise lokho eniyakukwenza. Verse 16. Uyakukhulumela kubantu abe ngumlomo kuwe, wena ube njengonkulunkulu kuye. Verse 17. Uzakuphatha le nduku ngesandla sakho oyakwenza izimangaliso ngayo. Verse 18. Wayesehamba uMose wabuyela kuJethiro umukhe wakhe wathi kuye, ake ngihambe ngibuyele kubafowethu abaseGibhithe ngize ngibone ukuthi basekhona yini. UJethiro wathi kuMose, hamba nokuthula. Verse 19. UJehova wathi kuMose, kwaMidiyani, hamba ubuyele eGibhithe ngokuba sebafa abantu bonke abafuna ukubulala. Verse 20. UMose wayesethatha umkakhe namadodana akhe, wabakhwelisa embungulweni, wabuyela ezweni laseGibhithe. UMose waphatha induku kaNkulunkulu ngesandla sakhe. Verse 21. UJehova wathi kuMose, ekuhambeni kwakho usubuyela eGibhithe, bhekisisa ukuba wenze ebusweni bukaFaro zonke izimangaliso engizibeke esandleni sakho. Kepha mina ngiyakuyenza lukhuni inhliziyo yakhe, akayukubayeka abantu ukuba bahambe. Verse 22. Uyakuthi kuFaro, usho kanje uJehova uthi u-Israyeli uyindodana yami, uyizibulo lami. Verse 23. Ngiyakutshela, yiyeke indodana yami ukuba ihambe ingikhonze, kepha uyikuyiyeka. Bheka, sengiyakubulala indodana yakho, izibulo lakho. Verse 24. Kwathi endleleni endlini yezihambi uJehova wahlangana naye, wafuna ukumbulala. Verse 25. USipora wayesethatha insengetsha, wanquma ijwabu lendodana yakhe, waliphonsa ngasezinyaweni zakhe wathi, impela ungumyeni wegazi kimi. Verse 26, wamdedela-ke khona wathi, ngumyeni wegazi ngenxa yokusoka. Verse 27, uJehova wayesethi ku-Aroni, hamba umhlangabeze uMose ehlane. Wahamba wahlangana naye entabeni kaNkulunkulu wamanga. Verse 28, uMose wamtshela u-Aroni onke amazwi kaJehova amthume nawo nezibonakaliso zonke amyale ngazo. Verse 29, uMose no-Aroni baya babutha onke amalunga abantwana baka-Israyeli. Verse 30, u-Aroni wakhuluma onke amazwi uJehova awakhulume kuMose, wazenza izibonakaliso emehlweni abantu. Verse 31, abantu bakholwa-ke sebezwile ukuthi uJehova ubahambela abantwana baka-Israyeli nokuthi ukubonile ukuhlupheka kwabo base bekhothama bakhuleka.